dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro Kigali mu Rwanda muri kumwe na Eric Bagirubusa dusangira ijambo yacu yo kuri uyu munsi yakomeje kureba uko ibibazo by'amakimbirane mu ngo kubashakanye bihagaze mu muryango nyarwanda ibindi ubundi twari twabibasezeranije mu kiganiro twabagejejeho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11/2018 muri cyo kiganiro mwumvise uko amakimbirane mu miryango hirya no hino mu gihugu ari kugenda atwara ubuzima bwa bamwe mu bashakanye hari na hamwe hagenda hagaragara impfu z'agashinyaguro urugero twabagejejeho tuza no kongera kugarukaho n'urw'umugabo wo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda wemera ko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2018 yishe umugore we arangije mu gushaka gusibanganya ibimenyetso nyuma y'iminsi nabitse umurambo arawubaga inyama zibora zitandukanya n'izitabora izibora zinaga mu musarande izinda zijyana mu rufunzo muri icyo kiganiro mwumvise bimwe mu bikubiye mu byemezo by'inkiko ku bibazo nk'ibi mwumvise uko abagize umuryango babona ibibazo nk'ibi mwumvise impuguke ku bibazo by'amakimbirane mu ngo uko zisobanura zimwe mu mpamvu zitera ayo makimbirane ndetse mwumvise uko abasobanukiye imitekerezo n'ubuzima bwo mu mutwe nabo basobanura imyitwarire y'umuntu ukimbirana na mugenzi we bikagiraho amuvutse ubuzima mu kiganiro cyano rero turakomerezaho twari tugeze Murongera kumva zimwe mu mpamvu zatera amakimbirane ingaruka n'icyakorwa. Niyo mpamvu mbere yo kubaha ikaze mu kiganiro ndongera kubanza kubiseguraho ku magambo amwe ashobora kubateye agahinda mwongera kumva mu majwi twakusanyije muri iki kiganiro. Reka noneho nongere mbumvisha icyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda yashingiyeho ahamya Bwana Jean Damascene Ntezimana icyaha cy'ubwicanyi akamuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose hari mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka.
Urukiko rurasanga Ntezimana Jean Damascene amaze kwica umugore we kuko yari yabigambiriye yasanze kuri we bidakwiye ngo amushingure mu cyubahiro umuntu wapfushije ariko kubera ubugome n'indengakamere yahisemo gushinyagurira umurambo wa nyakwigendera maze arawubaga akoresheje icyuma atandukanya umubiri inyama n'amagufa n'ibyo mu nda akuramo uruhinja yari atwite kw'amezi arindwi uburanga bwe abukuraho uruhu mu rwego rwo kuzibangatanya ibimenyetso ibice bimwe abita mu musarani ibisigaye abijyana kubita mu mwobo yacukuye ku nkengero z'ikiyaga cya Bugesera urukiko rurasanga icyaha Ntezimana Jean Damascene aregwa cyo gushinyagurira umurambo w'abashakanye kimuhama akaba akwiye kugihanirwa urukiko rwasuzumye niba hari impamvu zituma Ntezimana Jean Damascene agabanyirizwa ibihano urukiko rurasanga Ntezimana Jean Damascene amaze gufatwa agafungwa yasabwe gusobanura impamvu yishe umugore we isezerano avuga ko yatashe mu rugo umugore amukubita igiti nawe amukubita indi igiti ayitapfa ariko akaba atarabashije gusobanura urukiko impamvu atabivuze nubwo yabeshe urukiko ko byatewe n'uko yatinye gufungwa kandi azi neza ko kwikemanga abishaka bidafite ingaruka zikomeye ariko ahitamo gushinyagurira umurambo mu buryo budasanzwe kandi yababaje azi ko yarangije kumwica ikindi akaba hari ibice by'umubiri byabuze bigizwe n'umutima nyakwigendera hamwe n'umwana w'amezi arindwi akigendera yatwite atabashije kugaragariza urukiko aho yabishyize bityo akaba adashobora kurenganurwa n'amategeko ngo agabanyirizwe ibihano
ibibazo by'amakimbirane nta kabuza ko bigira ingaruka mbi ku bagize umuryango ndetse n'abaturanyi uku niko bagiye bakurikirana ibyiza imanza mu ruhame babwira ijwi rya Amerika
uwanjye apfuyemo abantu batatu hejuru y'iki y'uburangare kubuyobozi mbese muramba zawe ibindi muramba zawe n'ibiti
umuntu wawe apfuyemo abantu batatu gute
umukazana wanjye apfuye n'inda wabyumvise apfuye n'inda n'umwana ubwo si babiri Ntezimana uyu yasohoka gatatu situfuje abantu batatu bari abantu batatu bwo dupfushije no kuvuga ngo iyo bamukurikiranye bakamufunga mbere atari icyo umugore siba bariho none se umuntu atabazategereje
no kuvuga ngo niba nkumva neza ubuyobozi bwararangaye
bwararangaye rwose bwararangaye iyo bamufunga mbere akimara kugira amasaka ngabira zanyura mpapa bwira tuba dupfushije abantu batatu batatu bapfuye tuba turi kugemura Ntezimana na ngabira tukajyana none se kuri abadupfushije batatu muratubaza ibi muramfushije abantu batatu Nasi ni mlamba za mlaje mungiri.
Mwanguji mchotu? Uri kufa mwiti?
Ula mwuzi wa menye gara mwrasa. Yewewe, uyo mbuga kati mchuru wanzi.
Uru wanzi wa ukoba aruchiwa wa vijachiri yutu?
Na wana vijachiri yenezari, na mbuga zengo uyo mbuga hano hagati. Aka mwrasa kajiri. Mwrasa kajiri na kapa mwandi. Vizu kwa dute ichaha kinini chani? Mwandi.
Gute?
Ununa awa agumu. Wendi ya mkubiti mhoni, agapa kamu ihorele. Noneho bari kuvuga bati ni ibyago ariko kugira ho no kubaga nico numvaga kitamukwiye numvaga ari kugira ngo bamushira hagati y'abantu mba murase n'abana batana mubona ndetse bamwe bagiwe nawe kuzo buriya numvaga batamuri batangatwe numvaga batamwirekana n'abana be ngo bamubone kubona abago nyina bari kureba
kuri mwe buriya byabaye bivuze iki byabasigiye iki
Kuriya cyatsinze igisomo gikomeye kubana na vuba ibintu yakoze nawe nigeze mbibo
nkuko natangiye mbyibutsa mu kiganiro cyacu cyahise twaganiriye na Madame Claire Bahati umukozi wa kaminuza y'u Rwanda bakoze ubushakashatsi ku bibazo by'amakimbirane mu ngo mu mpamvu yagarutseho zishobora kuba nyirabayazana w'aya makimbirane kubashakanye harimo ingingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku banyarwanda yumviswe nabi n'abamwe ahanini bishingira ku gaciro umuryango nyarwanda wamye umugabo mu rugo nk'umutware w'urugo arakomeza dusobanurira
haraho umugabo yavuye adashaka kwemera kuhava arumva ko hari ibyo bamwambuye hari icyubahiro bamwambuye kugiye kuringanira n'umugore se ntabyumve ntabyumve wa mugore ruri hariya niho kubwira umuyobozi ngo namanuke yaje kwicara kwa wa muturage n'urugero ntanze wenda rurakabije ariko kubwira nk'umuyobozi ngo namanuke ajye kwicana na muturage urarana n'ihene mu nzu ibintu nk'ibyo ngibi no hari ahantu ari hari n'ongo wahari nicyo ngicyo kitashoboye guhuzwa ku buryo harababyumvise nabi abone bakirwana nacyo ari naho bageraho umugore avuga ati nyamuneka wanyashirije kariya gakwi aha iterambere uburinganire nyamuneka banabyita ngo nigende uburinganire ukumva ntabyumvise teka dufate umugore aratwite n'urugero avuye guhinga dufata umudamu wo mu cyaro avuye guhinga atahanye udukwi wenda arako atahanye gakeneye gusubirwamo abwiye umugabo ati wenda umugabo wenda ntiyigeze ajya no guhinga ntigeze ufata n'isuka wenda fata ko yagiye mu bandi bagabo nk'uko babivuga noneho yaba ari hafi nk'uko ati wasaturiye kariya gakwi ugasanga bibaye ikibazo gikomeye ntabyumvise umudamu arananiwe arakuriwe umudamu abimusabye wenda nk'ufite intege nkeya undi ntabyumvise nk'ureba ko wa umudamu we afite intege nkeya akabifata nk'ushatse kumuganza
bwa buringanire
rwase n'utarwase rw'ihorere
ingaruka rero muri uko kubyumva nabi zikabizire
nyihanganira gato uwo yari umugabo twari dutinzeho reka dufate gatoya ku mudamu nawe ushobora kuba yarabyakiriye nabi by'uburinganire noneho umudamu nawe akumva ko hari aho bamukuye muri kwa kuva ahantu nawe avuyeyo yihuse cyane wa mugabo nawe akumva ko amanutse none ibaze nawe ibintu bihuye buri wese afite umuvuduko runaka birakubitana byanze bikunze bibyare bikore impanuka hari nazo zizo ngizo nyine hakavamo kwicana hakavamo n'ibindi umuntu ashobora no gupfa hagaze utafashe icyuma ngo cyangwa umuhoro ngo guteme ariko ya torture
icarugozo
icarugozo kakumva ese ku buryo wowe ugeraho ukumuhagaze ukabura nicyo ngicyo nagira ngo umugore yazamuharo hari kuko ntabwo ari bose hari umugore yavuye hasi yihuse yarihuse cyane ntiyanagenda buhoro ngo atware wa mugabo buhoro wamanutse no arazamuka cyane niba mwari ko ntabwo ari bose umugabo nawe wagowe kuva hahandi ni icyo ngicyo cyabayeho ku buryo ntabwo bashoboye kubigendamo hari ikintu bita changement sociale ntabwo ari kintu cyo mu minota ibiri ni urugendo ndetse na rurerure ni rurerure abantu ba habaho sensibilisation habaho
ubukangurambaga
abantu bakabitwara buke buke etape kuri kuyindi ni urugendo ndetse narure gufata igihe kirekire kugira ngo abantu bashobore kubyumva kimwe habaye rero kwihuta ku mpande zombi
nkabaza rero ntwe ingaruka zabizi aho ngaho
hari urwo rupfu iyo bananiye kwihangana ku buryo bigera aho ngaho gupfa bagashyingura hari ugupfa uhagaze torture
iyicarubozo
umuntu agapfa ahagaze rwose akabura amahoro niba ubona bamwe bagiye mu muhanda basaze bataye umutwe kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo hanyuma gutandukana ako byose biterwa n'imyitwarire ya buri wese na kamere ya buri wese hari abashobora kugira aho bicana bitewe na kamere yabo hari abashobora umudamu ashobora kwihangana akavuga ati nzapfira abana akemera agapfa ahagaze akabapfira koko akabanambira ngira ngo kandi mbere hambere niho wasangaga abadamu bafite iyo ndangagaciro ariko niba atari ugusebanya bigaragara ko iyo ndangagaciro igenda itagaciro igabanuka usanga kwihanganira na ubu ngubu ikiriho ni ugutandukana umwe agafata ubuzima undi agafata ubuzima bwe nta bya bindi byo kuvuga ngo mpfire abana wa mugabo na ntavuga ati reka ngenze buke abana tutaba ntabwo bareba n'ingaruka ku muryango bafite ugasanga rero aho ngaho izindi ingaruka noneho zikaba ku undi muntu wa gatatu ari bo bana bafitanye ari nabo bagira ingaruka cyane zikomeye kuko baba bahura n'ibibazo batagizemo uruhare nk'uko abantu barashakanye bakundanye bageze aho barananiranwe buri munsi ni induru abana baraho ngaho barareba
umwe yishundi
abana baraho ngaho barareba mu gihe bageze amahirwe yo kubabona ugasanga ibyo bariho bakora abo bombi ingaruka zibaye ku bana yego nabo ubwabo ni ikibazo ariko ingaruka zibaye cyane zibaye kuri ba bantu kuko ni batoya bariho barahohoterwa mu by'ukuri nakubyita ko ari hohoterwa kuko umwana bakiri fragile abacyoroshye mu mitekerereze ku buryo ibyo iyo bibaye mu myaka ye ya mbere iyo hasi ni nka kashe ku buryo abana nabyo bikamugiraho ingaruka niyo ya mateka navuze y'umuntu n'umuntu burya kamere ye igizwe n'amateka ye ubuzima bwe ibyo yabayemo niwe wa mwana noneho ba bana dufite ubu ngubu baba muri ibyo bintu niba uzasanga noneho ejo hazaza aribo bafite bamwe urumogi nibo ibintu ugasanga nibo bari mu muhanda nibo bamayo bahunze y'amakimbirane y'iwabo ingaruka ziri ku bantu batatu umugore umugabo n'abana n'umuryango muri rusange ubwo ngubu
madame Bahate Claire umushakashatsi muri kaminuza umushakashatsi ku bibazo bye mu ngo tugana ku musozo w'ikiganiro navuga ngo nko ku nama mwumva hakorwa iki
inama natanga iya mbere ni uko abantu bajya gushakana icyifuzo cyanjye ni uko hakabayeho ubundi bukangurambaga abantu bakajya gushakana bazi akwayisangaje amasezerano icyo biyemeje yego birababaje kuba umuntu bamutoza ngo ugiye gushaka birababaje kuko ubundi umuntu yashakaga azi icyo agiye gukora azi icyo ikimutegereje imbere azi inshingano zirimo mu gushaka niba ari umugore akaba azi ko ari iki ni iki ngiki kimujyanye umugabo inshingano ze nizi mu rugo mu muryango navuga ko bibabaje kuba bisaba kubikwigisha ubundi ni ibintu byatozwaga mu muryango umuntu akamenya inshingano ze dore ugiye gushaka habagaho ba nyirasenge habagaho ari umuhungu akagira abamutoza cyangwa
abamugira
inama umukobwa nawe akajya kwa ba nyirasenge ku gihe cyo hambere ubu ngubu umuhungu arahura n'umukobwa yewe no kuri
ikoranabuhanga
igihe iterambere ryarabikemuye bakavugana kwiterambere ashobora kuba uwabo nawe ndagashyiraho profile atari nawe ugasanga noneho bamenenye ni aho ngaho barahuye barashakanye mwe n'umugabo hari igihe bikunda ariko na urumva ko ibyo ngibyo ari ibintu babi umuntu atakwizera cyane ijana ku ijana inama natanga nuko habaho ubu ngubu aho igihe kigeze nta kundi turagengwa n'igihe aho kigeze nakifuje ko abantu bagiye gushyingiranwa banyura mu itorero nkuko aho itorero ry'urubyiruko abantu barangije amashuri yisumbuye habaho itorero ryabo abantu bagiye gushakana nabo bakanyura mu itorero bagatozwa indangagaciro za kirazira pe bakongera bakabibashyiramo ubirenzeho akabihanirwa pe bagashyiraho ingamba ku buryo bwo gukumira kugira ngo turebe ko umuryango waba muzima ikindi cyakabiri nuko hari sinzi niba byubahirizwa mu nzego zibanze hari bibaho byitwa umugoroba w'ababyeyi nibaza ko nabyo bishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byafasha ariko bikanitabirwa nyine nkuko bikwiye nk'intego nyamukuru yatumye ushyirwaho umugoroba w'ababyeyi ukubahirizwa umuryango ukajyamo ntihajyemo umugore gusa kuko kujyamo wenyine ntacyo bimaze niyo mpamvu narimvuze ngo hakabaho itorero ry'abantu bagiye gushakana kuko bombi barahari barabwirwa bombi barabyumva icyo wabwiye umugabo aracyumva nk'inshingano z'umugore z'umugabo n'umugore nawe aracyumva bakagenda bombi bigiye hamwe batorejwe hamwe n'umugoroba w'ababyeyi rero hakagombye kujyayo bombi umuryango umugore n'umugabo ariko usanga kenshi hitabira abagore kandi abagore mu by'ukuri ugasanga ntacyo bitanze kuko wa mugabo ntiyigeze ajyayo kuba ntacyo bitanga nuko nyine batagiyeho bombi ngo bumve ikibazo gihari mu by'ukuri kiho gisenya umuryango wabo hakajya yumwe kandi umwe ntakiri bubikoreho mu by'ukuri numva nk'ibyo bintu ari uko ari bibiri byagabanya ubukana bishobora no gukemura pe hari ukugabanya hari no gukemura cyangwa gukiza umuryango nyarwanda ukabaho neza
turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika
murakoze namwe turabashimiye
niwuhuje amahanga niwubumbye imiryango nicyo kigaturusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urukundo kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mbantu
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'Amerika turarebera hamwe ibibazo by'amakimbirane mu ngo muracyari na Eric Bagirubusa hari bamwe mu babona ibibazo by'amakimbirane ku bashakanye bigenda bibyara impfu za hato na hato bakavuga ko hashobora kuba harimo ingaruka za jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 ni kimwe mu bibazo ijwi ry'Amerika yabajije Professor Vincent Sezibera umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda impuguke mu mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe
navuga yego na hoya navuga yego kuko iyo ureba ibyaranze jenoside abantu bagiye barenganyira ntarengwa icyo nita nyirantarengwa nta muntu wica undi byarabaye nta mubyeyi wica umwana byarabaye nta mwana wica umubyeyi byarabaye nta mugabo wica nyirabukwe byarabaye nta mwana wica nyirasenge byarabaye nta mugabo wica umwishwa we byarabaye nta mupasiteri wica umukirisitu byarabaye nta mukirisitu wica urumva ko hari za nyirantarengwa nyinshi wagira ngo abantu batinyutse kuba bakora ibidakorwa nyirantarengwa narimvuze ati yego naho natekereza ko tunagomba no kubirebera mu mateka anabanziriza jenoside ndetse anaganisha kuri jenoside amateka nshaka kuvuga hari ubwo bintera impungenge iyo numva iyo abantu barakaranye ubusanzwe yaba ari nyuma ya jenoside yaba na mbere ya jenoside ntera byumva umuntu arakarana n'undi aho kumubwira ati sigaho cyangwa basi yarengereye bati kandi shana gukubita nkuko wabisanga no mu bindi bihugu amuno mwarakaranye rwo kandi shana twarwana abanyarwanda nibaza kuki abantu iyo banarakaranye bisanzwe bati kandi shana nuko meze kunyendera zo njye nagutema abantu barashyamiranye kandi shana kwica urumva ibyo ngibyo nubwo abantu bavuga ko bitaba biremereye nyamara birakomeye mu bigira umuntu kumva ko icya mbere dushyamiranye ntabwo umwanzuro wakabaye kugukubita harukundi twakemura ikibazo cyadushyamiranye ariko none umunyarwanda anarenzeho nta navuze ngo nagukubita gusa avuga ati kandi shange nagutema kandi shange nakwica nge ntekereza ko tugomba kureba mu ngaruka za genocide ariko n'amateka abanziriza ndanga kuwita umuco ariko ugenda ubisanga mu myitwarire itandukanye y'abanyarwanda ubona ko ubworoherane sinjya mbibona hafi uburyo abantu bagenga amakimbirane niyo umuntu avuze ngo uriya muntu ni umuntu w'umugabo kuvuga ngo ni umuntu w'umugabo uriya muntu ni umuntu ukomeye ugenda ubisangamo violence uriya muntu ngo arakomeye ngo gute ngo uzi iyo yarakaye ngo yakwikorera inonzo urumva ko ni ugupositiva ikitari positive ni nk'aho
arafata ikibi akakigira icyiza
yes mbona nk'aho violence hari nk'aho tuyifata nk'aho ari ikintu cyiza umuntu w'umugabo ni umuntu w'amahane ngo uriya muntu ngo njye ndamutinya ngo uzi yakubwira ngo uriya ni umuntu w'umuyobozi iyo ugiye kure ngo uriya ni umuntu w'umuyobozi wabaza ati ngo uzi amahane njye nkibaza kuki abantu batavuga ko violence atari nziza naba n'umuyobozi naba n'umuntu w'umugabo naba n'umujeya mu bundi buryo rero njye mbona ko byose hari ibyo twasanga mu muri genocide bizakomeza gukurikira ariko mbona nk'aho hari ukuntu abanyarwanda ba positive violence akaba ari naho tugenda dushyira imbaraga njya yindi kuganira n'abanyeshuri n'ubu musanze ndimo nkora kuri dokima irebana n'amakimbirane yo mu ngo aho nagiye nganira n'abana bavuka mu miryango harimo amakimbirane ukaza gusanga n'umwana uburyo agusobanurira papa na nyina umupapa amukwereka nka wa wundi w'amahane
wa wundi ukanga nyina
kandi ukabona nk'umwana ntabwo ari kumva ko ari ikibazo kuba papa ari uwo nguwo w'intare naho ngaho niho umuntu yashakira yego harimo n'amateka ya jenoside ariko ni gute twumva n'agaciro duha violence
zimwe mu mpamvu bagenda bagaragaza harimo ngo gucana inyuma ku bashakanye impamvu zishingiye ku mitungo
ya buriya hari ubwo wibaza uti ese impamvu nyamukuru ni iyihe ni nka bya bindi abantu bavuga ngo hagati y'inkoko n'igi ni iki kibanza ese ni inkoko itera igi cyangwa ni igi riva mu nkoko imana irema yahereye ku kihe muri aya makimbirane y'ingo abera mu ngo
icyo ni ikibazo kinakomeye
wibaza ni iki kibanza habanza amakimbirane agatuma hazamo gucana inyuma cyangwa habanza gucana inyuma bikaza kuvamo gukimbirana ese imitungo batangira kuyipfa ryari urumva ni ibyo navuga gusobanukirwa ariko iyo ureba njyanganira n'abategura abazasezerana bagiye kubana padiri niwe wagiye kubaza ati uje gusezerana n'uyu mugabo cyangwa n'uyu mukobwa kubw'urukundo cyangwa kubw'izindi mpamvu aho ngaho ni nyine aravuga ati umuntu yanabanza kureba mbere yuko tuza kureba uko bapfuye gucana inyuma uko bapfuye imitungo wenda umuntu yanahera ku ntango y'uwo mushinga wo kubana se babonye umwanya wo kumenyana babonye umwanya wo kumenya buri muntu icyo ashaka kuko niba naje ngusanga kuko ufite akantu nk'uko bavuga ati
ubutunzi
turiya mukobwa abonye umugabo mwiza kubera iki tuzi imitungo afite nta gitangaza ko ejo tugiye gupfa iyo mitungo ati uriya mugabo yabonye umugore mwiza ati gute turabona uburanga bwe bishobora guhera aho ngaho hanyuma bikazakura bitewe n'uko buri muntu agenda abyitwaramo bikazavamo gucana inyuma biri byo cyangwa bitari byo kuko na mwa ya mitekerezo ya muntu tuzi ko hari abantu bagenda bigiramo intekerezo zigoramye irrational thinking aho ari hose agahera ko ategereza ati ubu wa mugore wanjye mwiza abandi bagabo bari kumutwara nyamara ni igitekerezo ntaho bihuriye n'ukuri imitungo kwa gusangira ya mitungo kuko bataganiriye batajya baganira uburyo bazacunga umutungo bahuriyeho bakabipfa ariko twebwe dushakishiriza kure twashakishiriza kure hari abakubwira ati habaye kuganira nyabyo ibyo bapfa byose babiganiraho bakabyumvikanaho hari naho abantu bavuga ati kuganira kugenda kugabanuka hagati y'abashakanye bityo nibyo umwe akekera undi ntibabone uko babiganira kugira ngo byumvikaneho ikibazo cyo gusabana hagati y'abashakanye umubano w'umugabo n'umugore kuburiri kunyurwa no kutanyurwa ikibazo cyihungabana ribanziriza kubana ribanziriza no gushyamirana aho umuntu yifitiye ibikomere birebana n'ubuzima bwe n'amateka ye ariko ibyo byose bajya gushakana buri muntu yabizanye mu birongorwa nk'uko bavuga wabihuriza hamwe njye nkabishyira kwa mugani ati burya umutima usobetse amaganya bigorana gusobanura amagambo ukaza gusanga ko n'ibyo bikomere by'umuntu mu buzima bwe biza kugabanya amahirwe yo gushobora kuganira bityo bizane ikiganiro hagati y'abashakanye bishobora kugenda biganisha ku bindi aho barebana ati uyu muntu ko atakimvugisha aho ntabwo harimo ikibazo abataganiriye ntabwo basabana na kwa kubana k'umugabo n'umugore mu buriri ntabwo babana nabyo bikaba kuruzi ati nta kinshaka ukibaze ni iki cyabanjirije ikindi
dusoza ikiganiro twavuga ngo hakorwa iki
icyakorwa kiri mu bice bitandukanye ngarutse kuri interuro y'amakimbirane hagati y'abashakanye biteye impungenge iyo umuntu areba imibare nayo ndimo ndeba mu kanya za raporo z'umuryango mpuzamahanga zijya zikorwa zizwi nka DHS the Demographic Health Survey ku gice cy'u Rwanda imibare iri hejuru ugereranyije n'ahandi buryo ugira imibare ya 20% wakoresheje abantu bagera ku 18,000 y'ababajijwe abo bantu bari benshi iyo tureba ingaruka bigira ku buzima bw'umuntu harimo n'ubuzima bwo mu mutwe kugira agahinda no kwiyahura kwigirira nabi cyangwa kugirira nabi wa wundi wihorera iyo ureba umutekano muke bitera mu muryango n'ingaruka bigira ku bana yaba izigaragara cyangwa izitagaragara ndetse n'abana bashobora kwigira ku babyeyi abana nabo bakazajya bitwara nk'uko bagiye babona ababyeyi bitwara umwana bari kubireba haba hari ibyago byinshi ku umwana nawe azitwara kuri ubwo buryo urumva ko bihera ko biba amakimbirane azaba karande uruhererekane mu ikubitiro ari nayo mpamvu umuntu yaba ko ni byiza ko namwe mwabihagurukiye mu kitangazamakuru nuko mbona ko ari ikibazo ngendekereza ko inama ya mbere nuko ibi bintu byahagurukirwa hashyirwemo imbaraga wa mugabo wa mugore wumva ko kuba umuntu w'umugabo ari ukumenya gukubita yumve ko atari byo abantu bahindure imitekerereze bumve ko kuba umugabo mu rugo rwe kuba umugabo abantu bubaha batinya atari ukuba umunyagahini cyangwa uw'amahane ikindi njyewe ko ndi mwarimu nukomeza gucukumbura twumve niba ikiba bigize amakimbirane akorwa mu ngo ntabwo ari inviolence ni uruhurirane rw'ibikorwa byinshi ubishyize hamwe nibyo byitwa amakimbirane abera mu ngo harimo byinshi bigenda bikomeretsa umuntu mu nguni zitandukanye z'ubuzima ariko binashobora no kuvamo n'indwara zihora zijyana abantu kwa muganga ntizigaragare nk'uko bizwi y'abantu babarwana hari igice cyihariye gikunze gukomereka hano mu maso no mu rwasaya kandi ni naho ba utugufa tunoroshye kuba twavunika ndetse n'umuntu kuba yavira imbere akajya yikubita hasi bikitwa ko ari igicuri nyamara atari igicuri ibyo byose rero iyo umuntu abireba avuga ati ni byiza ko tukomeza gucukumbura dusobanukirwe abantu banamenyeshwe ayo makimbirane bumve uburemere bwayo ubu cyangwa no mu myaka yazakurikira bityo abantu barusheho gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu babirwanye byo kuba karande nk'uko navuga
turashimiye ku kiganiro cyiza muhaye radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
murakoze cyane
yego namwe
inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye uyu munsi nongeye gushimira byimazeyo madame Claire Bahati umukozi wa kaminuza y'u Rwanda wakoze ubushakashatsi ku bibazo by'amakimbirane mu ngo ndetse na professeur Sezibera umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda impuguke mu mitekerereze ya muntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe nshimiye kandi buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo namwe mwadukurikiye ndabashimiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na bagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi